double six.
Nimeenda beach, nimeenda seaside. Kila upande mi niko naye. Asa kwa nini mwana bada? No, ani mtupe sada.
Au ni roge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo na unaji mix. Nipeleke police, au ni roge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo na unaji mix. Awe, acha wivu, na leo na esi panjikitu, acha wivu.
Take a sack of my J. 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 Take a sack of my J.